flash out square in your life. Kila data sakamula, hata wakini mura lazima tazipata. Lazima shon tadunda, zapi na wakilisha mashorio na katika. Nimetoka kujifunga na diwasilia, sherehe baada ya kazi. Msela siwezi shinika niko kamizi, kwani utafutwa za nini he? Masela karibu ni mezani, vinywaji na mulo kwa sahani. Isahitisha upewe ako around, so angizia chochote unachotaka atalipia. Lakini macho kwa masho usisahau pia, kabla kupakuli ulizia wapi imepikiwa. Kama iko poa shikilia, chukua chukua ile yako yenye wezi fanya akili yako kupotea. Chukua chukua hizi times kuzisaka na kujibonda, wakishoka tunabonda yo.
Tunataka hizo bia, kila mtu kwenye club party party party. Kenya queen girl, let me see your body shake. Uko so fine, let me shake that thing. Up kwenye floor, anatoa Shakira. High school girl, anatoa Beyonce. Nicki Minaj, anafia the swagger. Cheki ha hips, aki dance to the crowd. Uko so good, good, good baby girl. Una move the thing, una rock the crowd. Baby, nimefika kwenye club, inabisha. Niko physically fit, ebu cheki lyrics. Gaga girl, una dance so fine. Shake that thing, you are Kenyan queen star. Toka UTTZ, anabisha. Una money on your mind, pia on your side.
Get some money. Let's get down, let's get down. Yo, lo, ati, yo, lo, Get some money, let's go party. Let's get down, yo, lo, ati, yo, lo,
Party imeni nice maka niko lavi. Wameni zunguka wananita king. Wasetai raga reggae hip hop misaina tena na take control kwa club. Walisema no way, nasika mbaka Norway. I'm blessed, stressed, siko na mafala kwa vibanda. Wakini sengenya, mini kwa New York State Kampala. Menye nazidi kungasi, weze pigia magoti nyoka. Na blow fire, kutuwa hongo sio me.
Cheki venye nime choka mbaka nina sweat. Ahaha, za piano kwenye club please. DJ kweje club, usitoe hiyo song. Leo ni lazima nitatoka na wa mind. Cheki venye nime choka mbaka nina sweat. Ahaha, za piano kwenye club please. DJ kweje club, usitoe hiyo song. Leo ni lazima nitatoka na wa mind. Boom boom, niko so fresh, nina sing.
It's up.